You're welcome to the street, Kate. You're
coming. Red's on the move.
I'm with you.
Hey. Tauji made
it. She think I'm a honeymoon, baby, cause she bully ya. My pretty little mama from Tivoli, ya. Kaleza nigo gonna know my sovela. Kaleza nigo gonna know my sovela. She think I'm a honeymoon, baby, cause she bully ya. My pretty little mama from Tivoli, ya. Kaleza nigo gonna know my sovela. Kaleza nigo gonna know my sovela.
Zambela mushe, kuno kweta buela, kulibe swimming pool, baby suza muela. Onacheva gai, wose na chimwela, wakumwa number one, njoka mwe kwa chela.
Apa baby niwe wanga, neo daily ni kutuanga. Tizagona palavanya, klini kulibe na ngusanya. Kusene ni kusamba, pakalale kuyenda na chipale. Osa yopa na bachamba, anga wakonda kutingangale. Pano petagona nikamwa na mpuno. Zimunda na vashoki ni bantu vanga kuno. Nikonda kugeto, ninakulila geto. That's why umaona nilihada monga meto.
Titinga na honeymoon baby ko Chivolia. My pretty little mama from Chivolia. Kaleza niko kona no masovela. Kaleza niko kona no masovela. Titinga na honeymoon baby ko Chivolia. My pretty little mama from Tivoli, Kaleza nigo gonna know my sovela. Kaleza nigo gonna know my sovela.
Banga bwelo lo banga tis, banga kwano lo bakazi. Awa vena ni vingazi, na mavoko ya mabazi. Ndiwe mwana kazi, nina konda geto yonze. Kusia weo baby, nishina panga chaberose. Tie kuchigoli, surely. Slowly, uzamvela manoni, bloni, not lonely,
lonely.
Lelo nakutenga ni day atu, omu ground kuchiboli andie kwatu. Baja pachigoli, penze patu, kuno ndie kugeto wa majuwa mate.
Tika na honeymoon baby kuchiboli ya, my pretty little mama from Chivoli, ya. Kaleza nigo gonna know my sovela. Kaleza nigo gonna know my sovela. Titi kinda honeymoon baby go Chivolia. My pretty little mama from Chivolia. Kaleza nigo gonna know my sovela. Kaleza nigo gonna know my sovela.
Ngarufu no komeka kuri na kodini. Nupita paliposhe kuno kuripe odini. Kuno nikutangu nikuripe mafonjini. Kutoka kumasikisi mpaka 19. Tiza kukondelera together mpaka tiza cheza forever. Siniza lerera zambo kuponya kose na kumwera. Nikoza diera. Nega joka posisi wa nizabuera. Ukafuna chintu chizabuera. Koronkanda yako niyoterera. Ukafuna lavu chichetera.
Titinga na honeymoon baby ko Chivolia. My pretty little mama from Chivolia. Kaleza nigo gonna know my sovela. Kaleza nigo gonna know my sovela. Titinga na honeymoon baby ko Chivolia. My pretty little mama from Chivolia. Kaleza nigo gonna know my sovela.
It's a place and a new chapter. You made it. Exclusive banger.